kasana kabereberye omulungi weseno wasuzotya munange bade nyabo kubuzako nti wasuzotya yowulino tya mulamu bona kalimbalabyeko nayo basize weyisa bulungi nnyo katikiriza kyekamba oli wanjawulo yate wakulirawa oli kirabo makula kiriza nti oli mulala oli mulala totera kusangwa myaka kumi omutunda gwa salomo kiriza nti oli mulala my love belongs to you manya nti wasiba mukwano wange ma etonyereze z'omutima zikuba bibyo kugambye wasiba omulungi wange ma ebintu by'omukwano gwange gwabikolako olinga akasana ku nseno lavu yonze yambona kachumbali ku nyama nkuyo ya bicheno don't get bored come to me my baby dance with me dance with me and rock with me so much love to share kiriza nti oli mulala oli mulala totera kusangwa myaka kumi omutunda gwa salomo kiriza nti oli mulala my love belongs to you kyenkusaba beera mugumikiriza bwenkusobya bete osonyiwe
www.mp3ugandanmusic.com